captain. Yo, Marshall Records.
Kupita wanasema kijana tabia mbaya, hauna hata heshima kuchinjia mtu mzima. Na sasa kuangalia na cheki sina kosa juu yeye amevaa vitu zenye zinafaa, yafanya na dua nataka hata cheki shore pita na nyuma amebeba kifua, yani ua yafanya na chemua, siezi hata aja kufika nanza bonga. Na cheki mtu mzima na sasa analia, yafanya na mambia mihaga zilinita, mihaga, mihaga, mihaga zilinita, mihaga, mihaga, mihaga zilinita.
Bado sijapita kenye mimi nilitaka kufanya, ndani ya nyumba utaniita jina ni captain. Utajipata mpaka kwenye internet, utahala, utafanya vitu zenye mimi nataka. Eza sema venye mimi naeza nikahala, so siezi nikalala kama maziwa lala. Utanimada mama, mimi ndo yule baba yao. Uliza mama atakwambia ukweli, mimi na mada nafanya faster. Niki go through it, imekuwa so hard life ime menihanda, lakini kijana minavumilia na shida sijashikilia. Wameingilia kwenye hii game lakini hawezi pata venye mini shafika. Wata hate figa lakini bado wata maintain kuisi kwenye street. Wezi kukaka speed venye bado mina eza nika speed. Vitu zenye mina feel niki go through na
yeah.
Na hala venye mina like keep us maze imeniba hii na fans ya kukote ya mabeste kata.
Mihaga, mihaga, mihaga zilinita. Mihaga, mihaga, mihaga zilinita, mihaga zilinita, mihaga zilinita, mihaga zilinita, mihaga zilinita, na hata zinanita, na hata zinanita, hiluga zinanita, hiluga zinanita.
Hata ufiche, najua bado zina hizo spende. Kifua kaya yule bondia, inafanya unataka kulia. Na kila mtu bado anasema, msichana anakasemenya. Na vae hiyo dot com we, hiyo ndo yule food for my day. Juu macho haina pasia, siyezi hata nikatulia. Nifanane kama hata gunia, waseme sina hina zabia. Wanite mimi nini gasia, muhimu ninapita hisia. Zona eza ukase hello, ziki stick back, bado si